esingazinto sibangcinde
ngofile andusindile nabendlala bengazi ukuba kanti that shit was for real almost killed umphefumlo semtshabe esingazinto sibangcinde.
We were playing toys but I found a gun. Then I'm telling some guy, "Now I'm a master, yeah, get more than the soldiers." Now we playing soldiers. That was some fun. Fuck, and you hold a callus, young man. Now I'm a heli base workers. What the hell is going on? Fuck, ungan tala lunga no sofa. The look when things man joyo shala benga yazo guba yamanyanda tofa. Dibona umama zebaleke khala dibona abantu bezabe khala ekhaya ngomsuzwana kuyanyakazela ngubele wele kuyaphithizela apha phandle ungangixelela umngane uhamba kanje ngubani obeka isigam ngaphandle kanje bendingayazi ukuba yamanyani ndingumntana ndithatha into yodlala phansi bendingudolfe ngufun tam kanti ndiphethe yamanyani gun tam sibamba igovi lwasifun tam yenethubula ngomlomo bang bang when I pull your trigger khala and the jungle ngane wam ulele phansi skipper sibomfu sidwele igazi sonke jonga abahlali badwele apha ekhaya bonke lijonge umama udwele izandla ntloko umakhelwane yafunga uzobhatala unyoko I know andishinga semfu mngane sebancinci nokwenzeka loo
ntofile andusindile nabendlala bengazi ukuba kanti that shit was for real almost killed umphefumlo semtshabe esingazinto sibangcinde ngofile andusindile nabendlala bengazi ukuba kanti that shit was for real almost killed umphefumlo semtshabe esingazinto sibangcinde
nawulele esibhedlele now shit ain't fun. Bantonjongile umngane womelela umngane nyano lili soldier ngiyahluleka umjonga it breaks my heart xa eselele phansi umngane wami ngasavuka sihambe siyodlala please vuka sihambe dlala i-toys izavuka sihambe dlala i-boys xa solele phansi umngane ndizokhula nabani I feel hear the silent noise ndicela uvuke mpintsha please Joe I didn't mean to shoot or kill you bendingayazi ukuba yamanyana swear khandaphela yami real Joe ndingakubulala njani nsele nawe qwaba sendikuthatha as a brother yam udinga buhle njani ulele kule ndaba usentlungwini usifa ngenxa yam if uyafa god take me to mpintsha mndiyacela please take me with you nama gotta go to anoshiyeka ndoda gotta be with you
file kandusindile nabendlala bendingazi ukuba kanti that shit was for real almost killed umphefumlo semtshabe esingazinto sibangcinde
ngofile
andusindile nabendlala